I go by the name Martibio 24/7.
Alright.
I praise music, baby.
Alright. Boy walk in the building.
Walisema hawezi kutoka kwa game kawe so entertainer. Na game mejaa madem na ijua vyema. Dunia duara nikifa nitaumbwa tena. Leo ni jana ya kesho na siku imekwisha. Usiku mwema. Usiku mwema. Usiku mwema. Usiku mwema. Usiku mwema.
CGT King, hilo jina kwangu baya. Nani king? Nauliza nani ni empire? Dege wa Kiafrika turuke mpaka Ulaya. Mi najita Leo sababu nyota ni liar. Ni 24 eyes on 7 days hustle. Dio najimama lakini siyo mamako. Na wapo wanokesha macho. Shatoka leo niko B na make hits nite bancho.
Na shukuru Mungu bado niko high. Baraka ni pumzi, asante kwa kunibariki na chai. Maisha bado yanadai, paka nadai. Naijua leo toka jana siku yangu nadhani mewai.
Walisema hawezi kutoka kwa game kawe so entertainer. Na game mejaa madem naijua vyema. Dunia duara nikifa nitaumbwa tena. Leo ni jana ya kesho na siku imekwisha. Usiku mwema. Usiku mwema. Usiku mwema. Usiku mwema. Usiku mwema.
Everybody now wanajua Leo nani. Fiti kwenye flow, fiti kwenye show. Ila mbona uonekani? Uko busy umefichwa na nani? Na muita damwani dear. Wanopewa sifa za popo kukesha ndo wale wanao sinzia.
Na wananita chavi chavi. Na voko ina washa washa. Ni malavi davi juu ya himi dundo wengine wana washa washa. Pia siku hazigandi. Ajabu zinaenda faster. Na muda haurudi nyuma jogo akiwika siku imekwisha.
Na shukuru Mungu bado niko hai. Baraka ni pumzi, asante kwa kunibariki na chai. Maisha bado yanadai. Paka nadai. Naijua leo toka jana siku yangu nadhani mewai.
Walisema hawezi kutoka kwa game kawe so entertainer. Na game mejaa madem naijua vyema. Dunia duara nikifa nitaumbwa tena. Leo ni jana ya kesho na siku imekwisha. Usiku mwema. 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 Usiku mwema.
Unipe mkwanja right now. Mkwanja right now. Mkwanja right now. Usiku huu nipe mkwanja right now. Mkwanja right now. Mkwanja right now. Usiku huu nipe mkwanja right now.
RP Puncher, Latino Mafia.